Juliza umekwenda wapi? Siku na mchana nitahangaika baby. Juliza umekwenda wapi? Jotulize moyo wangu my baby. Juliza umekwenda wapi? Saa dakika natamani nikushike baby. Juliza umekwenda wapi? Jotulize moyo wangu my baby. Hey yeah yeah yeah. Oh wow oh, wow oh, wow. Oh. Hey yeah yeah yeah.